uyazithwala nasentluphekweni uJesu ngena nathi nasebunzimeni uJesu uyazithwa entluphekweni uJesu ngena nathi nasebunzimeni uJesu uyazithwa Jesus, we are the twine.